Yanda jo e mintaji sappo e jo habaruji e fulfulde studio kala nguudi min Ali Nyalli Abdul Mumini yottinta e modon. Sembe habaruji meden hande en haalando bonandaji lore nyande julde to himbe laso e naw kenga nawni der bonande lore gon wadude do nyame e nanandu ko ardido sapeur pompier region nyame wi'ata. En kalandu fa hande do jippaki cede li ordum gerode e jawle subaka o ni kula de fuuji pake tawidu ko dun jula kula de fuuno jaadi. Yewtere meɗen pindulol hande haalando majjol iri leɗɗe gon ton nder département Balle Yara. Jaago jamma yande jeenayi studio kalongu fuɗɗan sigila mum do cukaɓe ummatore ton nder kogol université Abdou Mumuni mo Nyamay nder nokkure indirane AB. Sigila odu ni sigila radio muɓɓono R muɓɓo mo mintaji sappo e joyi mo cukaɓe ummatore gaddanta bandiraɓe en cukaɓe ummatore. Radio studio kalangu radioji ɗi golliditta ɗin en dan asawe fu e alal yande joyi lasara yottinta sigila o he cukaɓe ummatore leydi. Kamikaze noddama to hiro puɗɗol sigila o. Sigila studio kalangu indiraɗo en fu en potto faada haalando nafakka e saɗormaji tawaɗi nder laabi jande kesi nder université ji leydi e jangirɗe mawɗe sigila indiraɗo LMD. Himɓe laso e nayo nawni nder bonande lore gon waɗude ton kenga ɗo nyame. Hono no capitaine Amani Abdulaziz ardiɗo sarusi sapeur pompier mo région Nyame haaliri ɗum. Nde en daari bonandaji lore ñande julɗe ɓuytiri nani ko o wi Asumane Sinaga humpitidde himɓe.
Min keɓana bonandaji laawol loore nogayi e nayi. Nimɓe joyo no goni urgence ɓe fimunu no hulƴini seɗɗa sappo e jeetato ɓe to du no tawa urgence kamɓe du amma no funkuni noon no fimuɗum hulƴinaki. Min keɓay fu mayɗo e bonandaji laawol loore gaɗɗo. Miɗo mila du tokkiroɓe dow laawol ngol ɗowtanaka laabi kaw jiɗi awƴol mota. Min kisaka min daari ko ya warta on sukkay mbimi ke ɗum no hollude ɓi leydako mum no ɓe gaɗi bawɗe mabɓe fu e hisinde nimɓe bonandaji loore.
Julle ni no lawol ko watta cukaɓe burto jaha canno saroɓe mumen e bandiraɓe mumen tawdaɓe nder ɓangguere na nder huɓere na nder wuuro. E lawol goldu ni julɗe ɗe du no lawol noon ko watta ɓe jaha ɓe ƴewo nokkuje fijoji e ittol yewende. Ñande julɗe sukaɓe du famarɓe ɓuuri parade naabi en halkude. Kenga mawɗo ɓangguere bobiyol limi ko watta cukaɓe nayo kalkuɓe. Nani ko Adamu Garba mawɗo ɓangguere de wi'i Nafisa Adamu Sirfu.
Ingar kulkante no.
Julɗe gaɗɗe fuu noon wala sumay wala layya. Sukaɓe ɓen no kalka gam ɓurtaki maɓɓe yaade ɓura waaga. Fay subaka o woɓɓe gari ƴeewi sukaɓe mum majjuɓe de ɓe jiitayɓe. Sukaɓe gere waddeteɓe tam ɗo ɓoyta ko saroɓe maɓɓe gara koƴaɓe. Ba e julɗe ɗe sukaɓe majji gam min kay waɗi nayo ko wadda to an kengan julɗe tan. To suka mawɗo tawaɗo ley maɓɓe on duuɓi jeɗɗi woodi amma inniraɓe maɓɓe gari to maɓɓe gam jon o illa suka jomun halkuno e hakkillo ummingo tawdete. Kanon suka inna jogoto ɗum fadde mum yottade to nafata amma suka ummo yofe tokka woɓɓe yaade ɓura waaga. Ɗuɗol maɓɓe fu sukale nde wonno majja gam Allah inniraɓe sukaɓe ɓen kinno sukaɓe mum woɗa kamɓe nafoyta leydi ndi.
Li orɗum geroɗe e jawle hande en ceede mum en jippake nder luuɓe Nyame. Li orɗum e jawle e geroɗe ni altina o no ƴaadi sanne dalila ciri julɗe sumayɗen. Nani ko cottoɓe gombi Nafisa Adamu Sirfu.
Wakkati julɗe ɗen ta sal tamati minen codna ɗum keme jeetati pamaral ngal du keme nayyi. Minen koye min jaha min codo annoon to min cotto eɗum tiiɗi minen du kono min mbiya min pirta seeɗa kala ko julɗe witti kulɗe fo gaɗandama saabu joni ƴeew tamati o endan kanka e jo hannden ta sal muɗum manga ngal ɓurta keme nayyi feccere undu ɓurta keme ɗiɗi. O tiɗno sannen kam wona honde koyete pavron ɗum fuddu konnan jon oko julɗe witti ɗum ɗum ɓuytoto sanne.
Jawluɗen na to min conni ujunere min conni keme jeenayi ko ɗum yottoye lasara komin jii to jawle ɗen taw min conni keme jeetati e woygu min conni keme jeetati amma jon o ko julɗe ɗen mbitti keme jeɗɗi e woygu min goni miɗen conna. Tilami ɓeyde gam fey nder ladde ton ceede majje ɓeydama. Gortoɗe ba kam ceede mum ɓeydama gam kanka e walano jawle ɓuri ɗum ɗudde hikka. Ko julɗe ɗen mbitti jon o min anda foti woni ceede gortoɗe gina gam wala.
Altine jamo julde kalamu tare ministre kawjido dena ku leydi e sogeji leydi yehi ton der region Tilbury to humtidi e sogeji leydi kawjidi filla duru didde biddam bonda ku e tabintinol hakkilu fukino der chakantaraje den dan sogeji di organ mu indira operation dongo talata nyande julde den du kalamu tare sogeji leydi din andan e himbe ciede andan gadidi idi julde den hanono sahel derol haborugul subaka on andan haliri dum kalamu tari sembin dini sogeji din o watti dane du he mabbe be tittinkino to be tawa fu be tawa ibe ciri wakkati fu o wi'i du fa hande be gada keddi bawde mabbe ko watta do ko yawi jalorgal hebo do biddam bonda ku wonnu suli himbe cakantaraje den ambassade leydi france do der leydi niger wadi andinore mudum gon handen der andinore de yetti sogeji leydi sanne gada nangol himbe jootumiraabe anne wadude golle bonde do der hubere nyame o yetti du faande sogeji leydi Niger tawadi ton der region Difa dalila tittinkina ku di goni di gada ga rendude himbe he adam dalila nangol himbe joobe du faande ander andinore de ambassade o wi himbe leydi France tawabe der hubere nyame be du no bawi jili jonka to gidi fu dubi woronja gada dekol jungo gan tabbintinde derol hawjine tewtugol hakkeji sukaɓe kan fu he laaɓi ɗi leyɗe afrique e gomnatijum en cingi gan sukaɓe fa warde handen feerodilo no tawa caka sukaɓe jokolɓe e rewɓe leyɗe afrique ɗe har ko darata ɓurna maɓɓe ɗum ndu woni ko Save Children fedde jinganore hakke sukaɓe holli nder taykaki mu gonki waɗi ki hitande duuɓi 2018 altina o du ɗerol taykaki mu wurtina nani ɓeydari di Adama Dawaki waddi gam famtinde himɓe
e nder leyɗe capanɗe joyi ɗiɗi jeyaɗe afrique ɗe endan tawama capan tati e jeegonɗe fuu suka debbo e gorko fuu dewlataki sewaɗae duuɓi 18 ko deki dow muɗum ko watto millioji keme jeɗɗi rewɓe cukalu e ndewoyi wonɓe no mburu nde duniyaru dewla kana illum waɗae duuɓi 18 hono ɓurɓe dewlede lawlawlawlaw e nder duniyaru tawa kana ton endan tchad central afrique kañum e niger hono maayde cukalu keccoyi ɓuytiri ele duuɓi 15 caka tiɗɗi endan waɗi du konda ni sukaɓe ne jaa l'école fudu kono l'école pamar o endam ɗum wonno ko talkurdu endan wurtini jonnon fa handen no woodi laabi laamu ndesaɗi e nder leyɗe ko laati wala no gollire no wooɗiri cukalo e pamaroyi no waɗe torraji torra on endan so juutoy no warton e do cellal maɓɓe e jande maɓɓe kañum e fawar jondu konda cakkittane maɓɓe e hoore muɗum ko darto renugol sukaɓeɓen endan wala no waɗire no wooɗiri ɗum ɗon du konɗan no woodi baasi sanne ko waddata yahde e gurda sukaɓeɓe endan yerno talkuru wurtindu endan haaliri
hannde alarba jo lewru juin hitande duuɓi 2019 batu ñalane ittande nder leyɗe duniyaru gam renude ladde e jaaye waɗa sembe haala batu wudu ni woni bonnol hendu du himɓe gonno poofa gam idu waddana himɓe ladde e jaaye ɗen fuu saɗormaji docteur Soumane Alfazazi loctorojo ñaw puufe ɗo nder huɓere ñamay gam famtinde himɓe wakkati studio kala ngu Moctar Amadou nodduno Alassane Kouzi Mohamadou docteur Soumane Alfazazi loctorojo puufe ɗo nder huɓere ñamay gam famtinde himɓe nani ko o wi'i Alassane Kouzi Mohamadou wakkati noddunomo e téléphone.
Tout le plan respiratoire, c'est polluant, la paix entraînée.
Har poofal ɗo ni woni ko hendu tunnundu endan torroto ɓiɓɓe adamaɓe saabu ɗum waɗna ɗum ñaw hara poofal ɗin endan naadu konɗam ɓeyda ñawuji ko tawano ɗon endan ko sukkoto hono poofal saabu darantana poofago neɗɗo kasen no woodi ko imminta hakkilleji himɓe laatiɓe hakkille mumen joɗakino se ɗum naati e mumen nonno du konda ni e ɗum walla ñawuji kewɗi gaɗa sembe Allah e ko jomum foftoto nder hendu ndu no tawda ɓiɓɓe ñaw kewɗi sanne ko ɓuri sembe e majjum ni woni hendu tunnundu endan nanguetanani hara poofe ɓi adama ɗon endan ɗum du konnan hunnon ko laati har sukaɓe ɗum ɓuuri torrude sanne sanne nder mum no tawa hono ɗoyru mawdu endan e ɗum waɗi jomum ɗojjina e hoore muɗum
hano no OMS fedde leyɗe duniyaru hawjine cellal himɓe haaliri ɗum ko watta himɓe millioji jeɗɗo goni no maayi hitane fuu dalila puuful kulle bonnoje henduɗe nder commune dogon duuci bandimin Balkisa Hamidu yewtidi suka jokolle gon mbiyeteɗo Mahamadou Seni Gabay indiraɗo Mesaga suka jokolle o ni feɗi no kuuje kewɗe nder duuci misali dambugal kande garde e gollirde radio Dallol FM nani yewtere makko e Balkisa Hamidu
ɗum kakin e sagal kon
fadde am natude l'école e hore mum mido natanno kulle kewde ko natum l'école ne metti region wakkat fu wita nakanna mi nata carte Niger e alual jangirte ngangal mi milay abada sako idum wawi jogade kam nyande kom ni puddumi yide ko dum fuddi dum wela nimbe non ne pamumi kulle kewde der naton go ko kaba mi der mum dum rewbe dido ndewlumi hemu to sodor mo tawa der mum ni wani wabbe no gatte ngadana dum kulle gon faddema hantu de dum kokkatama cede fuddode wodi duno boyan ko ngarana dum wakati jigon faddema yitude dum bumbo ino boyan dum way ba waddude sadorma hakkunde mum e jomu to dande de ngatami yade to umma tore ni woni gollal jungo no nafa amma munyalida der mum
e akko hankudi
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger dar département Balleyara région Tilbury ilde de kewde no don no majja dalila pedol majje e wonji tagol bakaje idum waddana du dabbaaji himbe e kulle fuuta waade der cekantaraaje den sador maaji nani sigila mo bandi min seedi abdu windi tam mo Balleyara wadi gam famtinde himbe
nokko fu le Niger no yesi ledde kewde majji idum wodi du basi ko dum waddonto farjaaye e laddeji wadi dum dun no hewi sanne misali wonji tagol bakaji e nimbe e ko e mun yeru no commandant Dodo Garba horejo Sarous kawjido jaaye e laddeji belle yara wiri
il y a ce qu'on appelle la cause anthropique donc
no wodi ko lati himbe kany gonno ngada gacce on endan sabu ka en choppoto ledde mawde indanteje lati du kondan kewde fun andira har filla safareji ko way wadande himbe no tawadu kondan wakkatiji din endan kan mbayil take no wowurno ni sabu joni ndiyam topata hono tobiranno arande ni endan dun sabi ledde mawde kewde fu mbawata donka kan endan dun wadi ko de mbati sanne fa laddende
C'est comme ça que ces espèces ont été prélevées jusqu'à leur disparition.
Si l'aide de Dumburi Yaoute.
Nous avons le vitex d'Oniana.
Senen jeewini hono tawa gummeje em e kohe kanyum e fahande ede no hen nonni no tawa du kondan kobaje hawta du kondan fahande e kareje nin e ledde mawde kewde hono uide enduno hen non du fahande tawa e bode ka e hore mudum
avisenioides qu'on appelle farkehanga
Kanto lete de no wodi ko dum rimanta fare nyamande e cellal kanyu e bonugol jaye e ladeji no commandant Dodo Garba faminiri
sur le plan nutritionnel
lete den endan sen koji hara nyamri himbe no itano endan ko nyanto e majje e dum nafa himbe dum sanne chagal mundu konda lete endan fa hanno nawtere har safareji nyawuji kewdi gadendu eden andi lete se mbati hunno ko lati ladde ne ka hor won ko watto seni ladde den wati du wajibi kenuli mawdi heba sembe kinon nate no kuje menen den dan no bonnina
dégrader les espaces
bandirabe tinibe habaruji studio kalangu do yotere meden pindilo handen do majjol iri ledde gon tonder département belle yara kokkol habaruji meden timmata se ndudu miccintinan ko batu joda kale mo studio kalangu der faransire handen wadan do dalila cingol laabi laamu leydi do hawju diyam batu joda kale meedam mo studio kala ngudar faransire hande haalando dalila cingol laawu laamu leydi do hawju diyam do der leydi niger moktar hamadu siri batugo